COVID. COVID-19. From the year 2019 up to date. Basababa people quarantine. Tasosola no over 15. Yavamba no bachingi young jean. To stay safe, you got to be clean. Whenever mungalo, nebaba jaja wotomu kwata mungalo. Amasi nyindo ye mima evyo to kwata po. Social distancing mokule kwata po. Laba kabi akaputeo, COVID ya kuteo. Bana babuvu kabatawa katariteo. Tasosula laba nabasawa bariteo. Bana bakule mbeze, abavu nabakatika chika. Nasaze wosomese kwanga. COVID ya sobolo kumala we kwanga. Kola government vya kukamba. Mnyanyi awobela otasise kwanga. COVID yali contagious. Atulumbi atenga li serious. Alete wa coronavirus. Na yomu sobo la kifuke antivirus.
Turanise coronavirus. Turanise coronavirus. Echitani echo bulonde utumarao. Utumarao. Turanise coronavirus. Turanise coronavirus. Echitani echo bulonde utumarao.
Obulamu bwe bugagga, bwena gundi obugalo bwe buyonje. Okusigale waka kikume, kona kasenyiga kowulira kalope. Ogwo mutwe obuluma gulope, emimire giruma yangu ogirope. Dry cough n'omusujja gwe birope, eze nyinga ziruma zirope. Obuziru mukusaba sawo bagambe. Okwetya mula kuwabe, muganda wange sanitiza munabe. COVID asana distance, tegeza social distance. Temukungana for instance, tokwa tabuli surface. Awo turanise coronavirus.
Turanise coronavirus. Turanise coronavirus. Ekitani ekyo bulonde butumalawo. Butumalawo. Turanise coronavirus. Turanise coronavirus. Ekitani ekyo bulonde butumalawo. Butumalawo.
Bino twabirabanga mu movie. Naye kati abafudde mu nsi b'enkumu. Lockdown mawanga kati yefuga. Machachi n'emizikiti ebyo babigaladda. Emirimu ebyo bagigaladda. Oli waka emmere bali kubanja. Otambula olaba ofuba okubaako kofuna. Olina okwanguwa abakafyute bakukwata.